Get free music on mdundo.com.
Kwamba tena ananiita uzuri wake mfano hakuna akasema kwamba napenda sana alafu akaniachia namba kiganjani mwangu alafu kapotea akasema kwamba anaitwa nani akasema kwamba anatokea wapi alichosema yeye siku moja tutaonana Ikastuka, mala simu yangu ikaita Nikapokea nikasikia kiss, halafu kasema Zaidi sikiliza, ujue nakupenda sana Ujue siwezi kutenda Kila nambu utambue, mimi ni jini Hapo wakakata si Mama sima ananipenda Mama sima nacho mitenda Mama sima ananipenda Jini jini ananipenda sana mimi Ama sima anani pinda, chini chini anani pinda sana. Ama sima anani pinda, baby baby. Ama sima gato ni tenda, baby baby. Tena yeah 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 aka pete kashani vaisha eleni amini ile kwangu umefika aka pete kashani vaisha eleni amini ile kwangu umefika sikilasa ananifuata anahitaji jibu niku Mpa, ukweli kwamba ni mzuri ila kumjibu Moyo unasita Mama sima ananipenda Mama sima nacho mitenda Mama sima ananipenda Chini chini ananipenda sana mimi Mama sima ananipenda Mama sima nawe sitenda Mama sima ananipenda Chini chini ananipenda sana
Wapo abalini na wapo alizini Limladi tupo na utuwa sapili saporini Tuwezi kumtenga uyujini ananipenda kwa ni nae Niki umeja po kuwa anagenda Na haki ya kupenda kama unavopenda wewe Wanasema jatulia na ustaki nipepewa Kama pete nishavisho na subii nyungu zake Tili wali tukufushwa Mami shasikia story nikaona bola singe kwepo Kabla uja ingia geto na vuma upepo Zena nani kiss kwenye shavu mala tatu Pia kitembea uwapeni kwa muone watu Mala nyingi anavaa vitu vya kunga Pointimenti zetu pendi tukakaiba Kila sana nukia uyujini malikia Sipo mii na msipia tuli wanishi Najifia
Mama sima ananipenda Mama sima nacho mitenda Mama sima ananipenda Sitenda, anasema ananipenda, chini chini ananipenda sana.